com, thepiano360.com.
Ngiphethe my boots, phuza shampoo, phuza shampoo. Cela ungangikhuzi, cela ungangikhuzi. Hlonipha kakhulu, sengaba inkunzi, sengaba inkunzi. Ngeke usangikhona, ngeke usangibona. Ngithi uyangithola, futhi uyangichaza. Bonke bangcanyo, sekukhangfu, with the rap tangfu. Keep it tangfu, ngidi pantula, mina nokayi one. Sombe sky two, camera ngishuthe. Bonke bangibuka, bonke bangifuna, bonke bangithenga. Never cried wolf, izinto zangempela, thengisa ngesauce, got a drive through, give you nice deals, thathanga two, since high school, vele siyapush, vele siyasus, I shove my shoe, I zulu computer, giri pantula, boogie track suit, Kali's tattoo, become a shampoo, iba nambo, beshisa kakhulu, besgroova kakhulu, besenza kakhulu, besenza kakhulu, senza kakhulu, senza kakhulu, got too confused, buka ngeyibuka, ifa leyithuthi, buka leyipura, buka itafula, phezu kweyitulo, shower neyitulo, kusha nezolo, puff and pass, super size awesome, sonke siyayifota, mesa siyayiposta, dala ngigood, since fantuka, buzo magriza, siyaba supporta. Nabo dado, siyaba supporta. Comedy down Spavinti, Zulu mafioso. Came through with the spava, animal zoo. Shambok logo, get it tattoo. Tina may brew, we like a typhoon. Stella in news, Zulu yakuza. Tupaga cool, Tupaga cool, Tupaga cool, Tupaga cool.
Shout out to the Spavintis, man. Tupaga cool, Tupaga cool, Tupaga cool.
Recognize real, recognize real, recognize real, we recognize real, recognize real, we recognize real, recognize real. Angena bayinyene, ngena bayinyene, kwachitheka ishep, chitheka ishep, angena bayinyene, ngena bayinyene, chitheka ishep, chitheka ishep.
Awuzage?
Ay,
lala lapha ke Smali. Use ungamasonto amathathu ngwelidan 5 rand. Uzokhokha noma?
Cha, gogo, nginesu lapha.
Awufunisi ngifuna 5 rand.
Ay, into bengithi sizoya singalapha eposini, yabona? Kule account yami ngizofika ngikhipha imali ke bese ngiyakhokhela wena nosisi, angathi.
Une account wena yokugcina imali?
Aw. Stum Sibali, pho ubungasho ngani?
Hayi, nawo zangubuze Sibali. Into nje ngempela Sibali, ifika manje la engqondo ngiyabona ukuthi kana nginemali lapha eposini. Masabeni, ngempela ngivele ngithi shwi kule account bese ngikhokhela usisi lo